Influence Music.
Rock, 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 battle on the track, boy.
A big shout out to King Doom, Pede Asla, Troy, champion the undefeated. Bobo Jane Pachilanga, Uganda Jani Mapopoka,
Ifumi Apo Unanga,
Nimbo Zanga Sima Floka,
Ifumi Apo
Ask yourself, Kwema Off-White Yama Choka,
Ifumi Apo Unanga,
Napana Mtima Amed Mastatia Nina Bwera Kukolo, Uganda Jani Mapopoka,
Ifumi Apo Unanga,
Nimbo Zanga Sima Floka,
Ifumi Apo
Unanga, Ask yourself, Kwema Off-White Yama Choka,
Ifumi Apo Unanga,
Napana Mtima Amed Mastatia Nina Bwera Kukolo,
Napita Kudala. But wafuno jakilila chinatulika kuno wakangi oti feelinga atuni zonda pati teri woman is talking before waleta kabifu face ukazizi pima. I do this for my family, real niggas on my side,
on my
they
side.
Wanna see me fall but nende lako hat. How can it be your problem if my talent's getting hot? No wonder when marapira majang pasala grudge. So taka ucha medji, we undefeated. Tulbizo to my phone, wa mulum she has bendish. Oipa ni oipa oroka mchae edit. Ni rapa wa uruma kaya ngati ni marebis. Sidine tepe ya rapa anytime atinga imbe pa mozi. Kumanza na kaanje tkwacha back pocket atuma boto to bozi. No lie blow, iyo ni ngozi. Vama 50 years wanitana boss. Ungalinganize bwaji tumapusu tunaise ma big dog.
Uganza njani mapopoka,
Ifumi Apo Unanga,
nyimbo zanga sizi mafloka,
Ifumi Apo Unanga,
ask yourself kwema Off-White yama choka,
Ifumi Apo Unanga,
nabwana mtima wamedi mastatia nina bwera kukolo. Uganza njani mapopoka,
Ifumi Apo Unanga,
nyimbo zanga sizi mafloka,
Ifumi Apo Unanga,
ask yourself kwema Off-White yama choka,
Ifumi Apo Unanga,
nabwana mtima wamedi mastatia nina.
What's up, pingu lipe sota kaucha Funza olo cheko Nika lipe kuimba po flow Plufiri kuma singo yali tuo Papa abijopi ni tafta hit Shikanga hater dore show Nilipe time ya beef but nga nina jeti Makondo shoka poka Vina ni this game for a minute Monga ni straight yoki Na wajavezo sula ba family Shikanga ba pulinge pa bondi Never miss ya ni limo ni mutiala muchino. You all know it is what it is bro. But ukadelela uzalu zalino Niliza kopu fa boom box but sisele Buni la vuche ni chite ando na kea monga mwene wama nisungila veneche. A big shout out to PGNN Thug life no na complain. La beef mpwele bali ten mapazi yanga yali insane.
So Uganza njani mapopoka,
Ifumi Apo Unanga,
nyimbo zanga sizi mafloka,
Ifumi Apo Unanga,
ask yourself kwema Off-White yama choka,
Ifumi Apo Unanga,
napwana mtima wamedi mastatia nina bwera kukolo. Uganza njani mapopoka,
Ifumi Apo Unanga,
nyimbo zanga sizi mafloka, Floka,
Ifumi Apo Unanga,
ask yourself kwema Off-White yama choka,
Ifumi Apo Unanga,
napwana mtima wamedi mastatia nina bwera kukolo.